Jali avunda, amaziga tugakabye tugakoye, ne wano tuzenga bayimbi. Bobby Wine mutuze we Uganda. Abantu bakabye singa Bobby Wine abadde mubi mu bantu. Omulanga guno tegwandivuddeyo. Naye omuntu ne bwe yandibadde abadde mubi, lwaki lyasibwa nenga afuna obujjanjabi. Nze nganze naganyo gende makindi ku Barracks. Kubanga Bobby Wine waffe baatukuza tetuli bamaje. Lwaki ndabira muganda wange mu Barracks ya majenga waliwe eddwaliro. Muganda wange avunda. Nkere wako okubuuza ku mulamu waffe. Batabani be bambuuza. Tata Miki tadi aliwa. Simanyi kyemba damu nenga mazima dala musango kigwe yakola emundu muzizula wayise naku biri banenge mutukabize ekimala mutu omusajja kale lwaki lyafire mikono gyaffe Bobby Wine baamukuba Bobby Wine baamusala asala baamufumita fumita taina musango gwe yazza omusango gwe yazza kwagala nsi ye omusango gwe yazza kulwanira abavubuka bayimbi bangi abamulabiddeko ne bafuuka kiki bali
Bobby Wine yayampere Bobby Wine nangamba Miki omusajja abeera bwati
esaawa eno simulaba nze sina mama sina taata ndi nfunzi banvaako.